Ejila nne gị egwu egwu, abụọ abịa onye ntị ha niile, nne gị kwuo otu, ị kwụ ihe. fondo. Mama no chizuela, I am out. Onye chifu kamwa gile, oboro nande giburu gini mafo. Chief, ikarimi hebuwa, lene ganya. Chief, lene ganya.
Cause